music.
Yeah, yeah, yeah. Oh, no, no, no.
Nadia, Alex, yeah, yeah, on the beat. Solo, yeah,
yeah. Jamani mimi, na baby wangu. Ya ukweli wangu situ napendele sana. Mimi, na baby wangu. Kuna time na sisi tunagombana sana. Mwenzenu mimi, na baby wangu. Hatuko perfect.
Mwingine.